buyefana nobuhle bakho ntombi yabantu yazubuhle belanga xa liphuma buyafana nobuhle bakho ntombi yabantu andiqondi intobani uphila pha emhlabeni yingelosi nobuthunyiwa pha emhlabeni andiqondi intobani uphila pha emhlabeni uyingelosi nobuthunyiwa pha emhlabeni a